Nipping number.
Fresh out from NigerInnews.com.
Nipping number.
King of kings.
Nipping number.
Ani pigiye tubonge wala si choki. Nitajibu bila mashariti. Tubonge wala si choki. Nitajibu bila mashariti. Ah yeah, bila mashariti.
Wait,
don't call me 666. Call your number, 333.
Wait,
don't call me 666.
Please
call me. Call me.
Hey, everybody,
call me. Rain, rain, my daughter, call me. Rain, please call me. Nitajibu bila mashariti. Ah yeah, bila mashariti.
Nipe number. Nipe number.
Haya njoni wote tusemezane. Nitaata usiku wa manane. Ukiniita nitaitika. Mizigo ya nitajitwisha, machozi yako nitayafuta. Jo, tusemezane. Come on, come on, come on, tuelezane. Jo, tusemezane. Come on, come on, come on, tuelezane.
Mimi ni yule niliyeshinda kifo mauti wenye kizimba. Mapepo yote nimetia kamba.
Tat, 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 ni yangu namba. Tat, 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 ni yangu namba.
Nipe namba. Nipe namba. Nipe namba.
Mimini alufana obeba tu. Mungu kwa wakubwa na wadogo tu. Nimeangusha hata vigogo tu. Joni tusemezane kidogo tu. Ay, 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 ay.
Fresh out from NigerRemix.com.